Ra'iisul Wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen fiisada nooceedu uu yahay 4-5-7 taas oo ay ku soo galaan shaqaalaha xirfadayaasha ah ee si ku meel gaar ah uga shaqeysta dalkan Australia. Waxaana uu intaasi ku daray in lagu bedeli doono fiiso kale oo ku meel gaar ah. Arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xisbiga mucaaradka ee Labour-ku uu ku andacooday in ay sii kordhayso dadka ku soo galaya fiisadaasi 4-5-7. Afartii sano ee ugu dambeysay ayaa xisbiga Labour-ku ee mucaaradka ah waxa uu ku doodayay in fiisahaasi la dhimo dadka ku soo galaya oo xadidoodu aad u badan tahay, taas oo ay u arkeen in shaqooyinka dadka Australiaanka ahi ay qaateen. Waxaana ay shaqala'aan dhigeen dadkii waddankan u dhashay ama degenaanshaha ku haystay. Laakiin hadda ra'iisul wasaaraha dalka Malcolm Turnbull ayaa ku dhawaaqay in fiisadaasi la ciribtiray. Waxaana uu sheegay in marka hore ay qadarinta siin doonaan Australiaanka ka hor intaan fursad la siin dadka dibadaha ka soo gala.
So this is a very substantial reduction in the list of skills that qualify for these visas. There'll be a 2-year visa, and that will require, as will a second visa for 4 years, 2 years work experience, prior work experience. That is not the case at the moment. It will require, in the case of the 4-year visa, a higher standard of English.
Waxa uu sheegay in la dhimi doono khibradaha qaar ee dadku ay ku takhasuseen ee halkan ay kaga shaqeystaan ee fiisooyinkan qaabilsan. Waxaana jiri doona, buu yiri, fiiso 2 sano lagu joogi karo iyo mid 4 sano ah. Laakiin qofka waxaa hor yaala shuruudo badan oo ay ka mid yihiin sida qofka in uu leeyahay khibrad 2 sano shaqo, inuu luuqadda Ingiliishka si heer sare u yaqaan. Waxa kaloo looga baahan yahay in si sax ah loo soo baaro in uusan dembiile ahayn. Intaasoo dhan hadda dadka fiisahaasi ku jooga ma aysan soo marin. Sidaas daraaddeed, ilaa iyo 95,000 oo qof ee haysata fiisaha nooceedu yahay 4-5-7 dalkan way sii joogi karaan ilaa fiisahooda xaaladooda iska bedesho. Hogaamiyaha mucaaradka ee Labour-ka ayaa sheegay in xilligii shaqooyinka badan ay ka jireen dalka sida qodista macdanta ay aad ugu baahnaayeen dad shaqaale ah si ku meel gaar halkan uga shaqeeya, laakiin hadda looma baahno oo waxa aan fursad siinaynaa, buu yiri, ama qadarinta la siiyaa dadka dalkan u dhashay oo aan shaqo haysan qaarkood inta qof dibadda laga keeni lahaa.
We want Australians to have the chance to get first go at these jobs. That's why we want to rescue TAFE. We want to set a requirement that more apprentices be employed. And we also want to crack down on dodgy visas. This government is trying to distract everyone from their current record. They've been the government for 4 years. We've got 1.13 million people who are underemployed, not getting enough hours of work.
Waxa rabnaa, buu yiri, in Australiaanku ay helaan shaqooyinkaasi marka hore, taasina waa sababta aan u xafidayno TAFE-ka. Waxa sidoo kale aan rabnaa, buu yiri, inaanu hubino in dad badan la shaqaaleeyo oo laga takhaluso fiisadaasi 4-5-7. 4 sano ay xukuumaddu ahayeen, ilaa iyo 1.13 million oo qof ayaa shaqo la'aan ama aan haysanin saacado shaqo ku filan. Waxaynu dadkeennu xaq u leeyihiin inay helaan shaqooyin badan inta la siin lahaa shaqaale dibadda laga keenay. Xafiiska tirkoobka Australia ayaa sheegay in tirada dadka haysata fiisada 4-5-7 ay sanadkii hore aad u korodhay, waxaana dadkaasi 4 meelood meel ka mid ah ay ka soo galeen dalka India, halka 99% ay ka yimaadeen dalka Britain.